Iyahlonipha lengane,
iyahlonipha lengane,
iyahlonipha madodana,
isibonelo esihle.
Iyahlonipha lengane,
iyahlonipha lengane,
iyahlonipha ngempela,
isibonelo esihle.
Iyahlonipha lengane madodana,
iyahlonipha lengane,
isibonelo esihle.
Isibonelo esihle.
Uyahlonipha lomfundisi,
iyahlonipha lengane,
bathi waqale semncane ehlonipha,
isibonelo esihle.
Uyahlonipha lomkhokheli,
iyahlonipha lengane,
bathi isikhathi eside ihlonipha,
isibonelo esihle.
Iyahlonipha lengane,
iyahlonipha lengane,
iyahlonipha madodana,
isibonelo esihle.
Iyahlonipha lengane,
iyahlonipha lengane,
isibonelo esihle,
isibonelo esihle.
Iyahlonipha lengane,
iyahlonipha lengane, isibonelo esihle.
Iyahlonipha lengane,
iyahlonipha lengane,
isibonelo esihle.
Isibonelo esihle.
Uyahlonipha lomfundisi,
iyahlonipha lengane,
umkhokheli,
isibonelo esihle.
Uyahlonipha lomshumayeli,
iyahlonipha lengane
ngempela madu,
isibonelo esihle.
Inhlonipho yakithi mayibuye iphelele. Pelele, pelele,
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
pelele
my boy pelele
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 my boy
pelele
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 my boy pelele
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 inhlonipho
my boy
pelele
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 inhlonipho yakithi my boy pelele
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 inhlonipho yakithi my boy
kodwa ngabe wenze
njalo
ayisayibuyi ngane
pelele
my
boy
pelele
pelele
inhlonipho yakithi
my boy pelele
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 inhlonipho yakithi
my boy pelele
pelele mayiphelele
ngabe wenze
ngabe wenze
pelele
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 my boy pelele
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 inhlonipho yakithi
my boy pelele
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 my boy
pelele
my
pelele
my boy
be careful of the words you say
my boy
and keep them soft and sweet
pelele
my
boy
never know from day to day pelele
my boy
which one you have to eat pelele
my boy
a man travels the world over
my boy
and search of what he needs pelele
my boy
and returns home to find it
pelele
my boy
pelele
my pelele
yeah my boy
pelele
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 my boy pelele
aye
umnandi kunandi kwela kithi mnandi.